Ngiyobona isihlobo wemakhaya. Sengifuna uthatha umthwalo wami koduke. Ngobe khaya kungenwa ngemali. Sengifuna uthatha umthwalo wami koduke. Ngiyobona isihlobo wemakhaya. Sengifuna uthatha umthwalo wami koduke. Ngobe khaya kungenwa ngemali. Tattoo, try low, and you go to gay. You're born, I see, show, boy, my car. Send me phone, no tattoo, try low, and you go to gay. Move a kayak, go get my game, man.